Oh, oh. Lord, music on this one.
Ace got the soul, speak knock it.
When I was 047.
Matunzo umenipatia, nalala nawe na nikumbatia, kama ni ya kwako nishatia, umeniwezea. Baby don't go, ake nani nitalia, moyo wangu wendo umekalia, umeniweza hatari. Ukichoka mami kifuani, la 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 la. Ukichoka baby, la 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 la.
Umbo lako ni hesabu ka hesabu za kidato, nazidisha mala nusu mala kimo ndo kitako. Dojue mini super half sina jambo dogo, ata ukinipa busu nalipakia mkongo. Mala unajishaua, eti unajibinua, mtoto kalio kubwa kama umelinunua. Naweka wazi sasa sina masihala, ngetaka netoka moshi ningedeti na sigala. Kajuliza ndo wewe ama nimeona kopi, mchaga na sigala nyi wote mnatoka moshi. And these are the soldiers, sifa yangu ni wepesi za swa, niko tayari kushusha Mwanza nyegezi.
La 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 la.
Kukupenda ndo kitu mina kijua.
La 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 la.
Ulisema ni kifo utanifufua.
La 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 la.
Ifu unanipenda kweli ama ndo unanitania.
La 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 la.
Umenielewa konko ama ndo vibamia.
Matunzo umenipatia, nalala nawe na nikumbatia, kama ni ya kwako nishatia, umeniwezea. Baby don't go, ake nani nitalia, moyo wangu wendo umekalia, umeniweza hatari. Ukichoka mami kifuani, la 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 la. La 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 la. Ukichoka baby, la 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 la.
Baby, si upendagi kitambi, unapenda six pack na zote zipaki gari. Baby, si unapenda malijari, okonko mkongo sio mzanzibari. Baby, fundi wa kifucha mende, mambo ya kangamoko nipe maulidi kitenge. Baby, ni kweli unapenda dede, nyuma umefunga zigo ama ndo naona wengi. Asaivi umebeba mimba, acha nifumilie, kilo siku unaniamsha baby bwana nijambie. Maswala yako ya kula udongo, utazaa tofali wanavyosema wabongo. Yani kama bibi chiko na ningoja babu tale, nkupisa ni bakole na upindeka kitale. Mama heshimu saa, ukicheki mishale, ukiona mvua, basi vua tuwe sari.
Matunzo umenipatia, nalala nawe na nikumbatia, kama ni ya kwako nishatia, umeniwezea. Baby don't go, ake nani nitalia, moyo wangu wendo umekalia, umeniweza hatari. Ukichoka mami kifuani, la 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 la. La 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 la. Ukichoka baby, la 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 la. Ukichoka mami kifuani.
Got the soul, speak like it.